This is an MUT Radio podcast.
Oh, too. Thank you so much. This is Kati Leso. Leso. Some gossi. On the line, we have Ulungelo Zondi Iqhikiza. He'll be telling us more. Ukuthi kwenza kanjani emgaqweni. Sekwamukela ku-MUT Radio. How are you doing?
Sawubona kunjani namhlanje?
Lalela. Imood yami ikwenye indlela. Angazi ukuthi yini lengijabulisile namhlanje.
Imagi wait. Azange uzowina mhlambe lotho noma mhlambe kukhona noma mhlambe khona ukuhamba kahle. Phela mhlambe ngenza kube uwine lotho okanye kwezomjolo okuhamba kahle.
Well, eyelotho cha. Ezomjolo. Kwenzana nemgaqweni.
Alright, so namhlanje ke sizoqala sikhulume laphaya ngezinhlungu nje ukuze sizodlula kuzona. So uma sikhumbula kukhona i-gospel artist uThina Zungu. UThina uphatheke kabi kakhulu ngoba kungene iy'gebengu kwakhe zase zithatha izinto zakhe kanye nemoto yakhe okuwebhu 500,000 rand. Lokhu kuyithi uThina Zungu omunye wama-artist khona la eSouth Africa lo osuke wawina ama-awards amaningi, and simazi kuwumuntu omotivate abantu kakhulu ngokuhlala esitezi.
Yes.
Athi uNkulunkulu uyakwazi ukukususa endaweni lakhona ungelutho up until ube nesitezi sakho. Bese kuthi yena upresident wasesitezi, umkakhe uyi-princess oyi-queen yasesitezi, and then bese kuba nomntwana wakho osecula lapha e-gospel. Siphatheke kabi kakhulu ngokuza ukuthi iy'gebengu kuthiwa zingenile zafica umkakhe engambethe. Athi uthi la yena into emthokozise kunako konke ukuthi iy'gebengu bezifikile noma kade zibakhuthuza. Kodwa kukhona esisodwa that made sure ukuthi yena umkakhe nengane basafe. Ingane kuthiwa umkakhe uthe cela amanzi, bawahambisa amanzi. Wathi ucela ingubo ngoba kembethe. Sahamba isigibeni sothatha ingubo sasesimbathisa ngala. So there were a lot of things ebezenzeka bezizimbi endlini, bebathuka, kodwa bekukhona that one esigebengwini obekade enza sure ukuthi baphephile noma bekhuthuzwa but abalimali. And uthe umbonga kakhulu uNkulunkulu for that, and usazoqhubeka aposte kwi-page lakhe lika Thina Zungu ukuthi nakho kumehlekele bekuhlekeka kunje, and uthi kungcono uma ezokukhuluma with everyone of South Africa ukuthi ngilahlekelwe izinto kanje. Hayi, bathathile nje, bathatha namafoni cabanga makwadusana nefoni yakho entsha sha ebizayo yohlobo oluphambili kwayona yathathwa nje. Asazi-ke omunye uthe kuma comment section okungcono kube abaposti ukuthi imizi yabo injani bekungcono. Mhlawumbe kwakhona kunezigebengu kwazi ukuthi uThina uhlala e-space, uThina une-swimming pool, uThina une-jacuzzi, nangu drive imoto enje. But ngcono mezoveka nje ehleli ngaphakathi kusofa, kungaveli ngaphandle ngoba abanye they are able to identify abazaziyo ndawo and search it. Bafike bazontsha.
Yeah. Ey, kodwa sesiphila emhlabeni onzima la ungeke usakhululeka khona. Yes, la ungeke usakwazi ukukhululeka khona uposte izinto ama achievement akho. Ey, kunzima kakhulu.
True, true. You can't awusakwazi ukukhuluma ngama achievements akho.
Okay, nangu la
ku.
Yeah. La ku siyaqolisa kwenzakalani, kwenzakalani ithini into yakhe?
Uma sikhumbula ke uSiya Kolisi ungomunye esimaziyo odlalela laphaya i-rugby player khona la eSouth Africa. Usedlalile uSiya Kolisi nganza kwethu, and uyabona kunyungi kakhulu esisaze ukubona ngoSiya Kolisi. Kodwa njengamanje nje izinto abhekene nazo emva kweminyaka nje ewu-4 uSiya Kolisi simazi wenze i-documentary yakhe ezobidlala khona laphaya, njengoba esebenzisana nama-filmmaker oTebogo Malope. Laba khona abazobe behlanganisa khona the rise of Siya Kolisi. So izobe ikhona lapha kwi-Netflix, and okunye okuzovela laphaya ngaye ukuthi uSiya Kolisi kusukela ngo-2019 kuya ku-2023 hayi ubebhuquza shemi kwezigafaro, hayi ubedakwa
lana,
kuthiwa nje ubedakwa kudukisa ukisi.
Hayibo,
ubedakwa nje umfana, ubephuza nje kuze kumeqe, and kwesinye isikhathi ubedakwa azahanjiswe. Even in the last one, kanye nomntwana wabo abama adoptile abababili ukolisa ngoba adoptile oliyema noliphelo kube kukhona izinto ezifungane kanti kuna sinomzali ophuzayo kanti kuthiwa phela laphaya labantu laba bebehlala uSiya Kolisi njengoba kwaziwa ukuthi bebese e-orphanage kuqala before baye kuSiya Kolisi kusukela 2009 ekathinga bakuthonela uma wabo uSiya ufunde uthi ingqinamba ezinye ama-artist nama-athletes akhona la
eSouth
Africa abhekana nazo nje
isikhathi
esiningi kakhulu kodwa sesiyamzwela-ke uma ungakhumbula bona
uyakhumbula
ukuthi nosesethu Sahara naye uthi waqala ngokuzibona mhlawumbe ephuza ibhodle lelilodwa lewayini ukuthi no sengicwilile-ke manje kwezikafaro uma sengikwazi ukuqeda ibhodle lelilodwa angazi-ke ngoba ngizwe abanye bethi bafuza o-5 late umuntu eyedwa ukuthi bacabangani khona nalelisha eli-blue iwayini elikhona ekuthiwa abantu hayi uma ngabe beliphuzile impela hayi bayashosholoza wena njengesitimela
kona sekona le blue futhi angilazi ke mina
kukhona u blue and white
ay geke ngisazolazi ngeke
ngisukusendela nje kwi WhatsApp uzokubona
I can't wait ukulibona eqaleni ya eqaleni sike saba nenkinga no line wakho namanje uyasiphinda futhi ngathi kuno
bese kungconyana
ya seku writing manje ya seku
write
ayikho into engiyithanda njengefashion, ayikho into engiyithanda njengama-local brands. Nakhu lana-ke i-fashion brand, amakipikipi, kwenzakalani ngayo?
So uma sibona amakipikipi siyawazi, besiwafuna sonke e-high school, nami ngangifuna, but unfortunately, ngisimo salapho engihlala khona, ngisimo sasekhaya lami. Uma kukhumbula, kune ilokhuzana yamakipikipi ekhona, lapho khona esebenzisane khona nama-artist, afana no-KO, o-Scoop Makatini, o-Dalez. So le brand le, yamakipikipi engathi nayo izibhekenele ney'nkinga nje ezinye lapha yamtakwethu uma singathi siyabhekisisa
because
engazi ukuthi kukhona abantu abantshontsha i-brand yamakipikipi kukhona nobukhonyo obukhona obulaphaya uyikhona la kumakipikipi kukhona nabanye asebeyidayisa emasayidini so umphathi wayo-ke wamakipikipi uthe usacela ukuthi nje ake asihlalele phansi akacocele ngabo bonke ubugebengu obukhona ngaphakathi ngoba kukhona nabanye asebengena khona ey'tolo bakwazi ukudayisa amakipikipi ngaphandle so kuningi ubugebengu obukhona kukhona nabanye abafaker amakipikipi baphinde bawehlise so ngibona sengazi ukuthi njengamanje sibhekene nenkinga enkulu yokuthi uBonks uzofike abe nebhizinisi
ya
ebhizinisini labonks bese kuba khona abantu abazosebenziwa oBonks 2.0 la khona abazobe oBonks number 2 baqole ngokuthi badayise ngama-prices aphansi nayo yonke le uthe kuningi asazosixoxela yona njengethimba nje lezabantu be-entertainment kuningi asazosivezela kona mayelana nebhizinisi yakhe nezinto ezingahambanga kahle kodwa nje uthe kuleli sonto ucela silindele la khona ezobe esitshela kahle isigaxa sonke esimehlekelile esigcwele sezindaba mayelana namakipikipi ngoba kuningi kakhulu ubukhonyovu nobukhoshosho
yo hayi libi lelizwe
so uzocela ukuthi bonke abantu abathenga into zakhe bazithenge estraight isitolo sakhe basaporthe ma-straight ukuze kwehliswe lokuqilo ungaka obenzakalayo futhi ngiyacabanga ukuthi ne-staff esimsebenzelayo naso sesizobe sesibona ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi uma usebenzela inkampani uthembeke kuyona ngoba ubugebengu buningi abanye baphuma ne-information yangaphakathi bayinikeza abanye so nje kuningi
hayi kubi nje lokho kubi ukuthi umuntu eyizamela West ekwakhona la eSouth Africa so we have to support him or her we brand yakhe kodwa thina sibona ithuba lokuthi cha simuyiseni ubuntu abusekho kule ndawo
very true
Lalela ke manje siya kuyidaba zangempela celebrity top hot news. Lalela kwenza kanani?
Top hot news esinayo nje namhlanje sinezo 3 ezizokumangaza. Ngicela nje ube ready. So ukuqala nje sihamba lapha phambili ngoku Kelly Khumalo siyamazi njengamanje ukukhiphele izingoma ngizokusendela okunye isinifisa ukukhiphele se video performer u Kelly Khumalo ngengoma zakhe ezimnandi. Usende i video la khona ebonga ama supporters akhe.
Mm-hmm.
Wathi nje ngicela ukwehlisa ukuthi unthulele isigqoko nonke ukulalela umculo wami u Kelly Khumalo. Ziningi inhlamba ezibekhona ngokusolwa obekhona namaqala aquliswe wona amanye awo athakekho phansi kwawo kodwa u Kelly usathi nje ngisabonge South Africa ukuthi nikwazile ukunginikeza uthando noma ngabe kade sengibona sengi down and out but been looking in nami njalo as abantu base South Africa. So uma siya kwize sibili uKabza is dropping ingoma yakhe and singasho ukuthi useyidrophile because iphume khona namhlanje ingoma kaKabza emnandi kakhulu lapha ya iChant kuthiwa ititle Kabza Chant le ngoma yakhe ufeature sheyona uyangisana ukusana Unkosazana daughter, umthunzi nonokwazini Enzo. So there are a lot of people about excited about ingoma ekhishiwe ikhisho yena laphaya uyangizana. And bese sizoza kwi-video enye esibonile e-trailer yokugcina. Sibona laphaya ubhuti kaLasizwe.
Yeah.
Uthe eba ne-interview nomuKellings.
Mm-hmm.
Bebuzana imibuzo kuya kube ama streaming interviews but yeah. Into baphathe kabi kakhulu abantu abaningi abakwi LGBTQIA community ukuthi ubhuti kaLasizwe akanawo amahloni ukuthi avela khulumi noma yini lasale khona ATG ebiza umuKellings ngendoda siyakwazi ukuthi lokho kubaleke kakhulu ukuthi siba address according to how we see them or how they are presenting themselves by little cartoons. When you look like a guy, no one is supposed to call you a woman. But when you are dressed fully as a woman, they make up fanele bakubize ngalendlela osubuyona at the time. So sesizivala laphaya kakhulu nje iindaba zethu. Hey, Nkosi yami oRuth.
Wenzakalani, guy?
uRuth. So uRuth says umyeni wakhe uyena yedwa umuntu asajole naye uRuth. So I don't know ukuthi kwenzeka kanjani ngokuthi ulokahla ngathi naye elokhuzeni esakiva city. So yena umuntu oqala nje asinaye umyeni wakhe.
I guess in pig is
yena udethe umuntu oyedwa purely
is one.
So ngiyacabanga ukuthi anga noma mhlambe isimilo sakhe yini noma yini but uRuth lento akayenza ukuthi ajole nomuntu yedwa ayidilike izulwini yasimuphi honje
lalela uyayideserve
yena celebrity esilazi esajole nomuntu yedwa ehleli umuntu yedwa namanje angathi sibhuquze kangaka. Yes.
Ayibo
yihoni angimazi umuntu othola nomuntu oyedwa kuze azabe mingaka kuze kube umyeni.
Awu ayi wazoyiphatha kahle ugela ukhulise kahle.
Ngicela ukubuza ukuthi yena ukhulelelwe umuphi umama noma isiphi isiwasho asisebenzisayo. Siyabonga kakhulu bo umsigama kaNgulungulongokazondi bengikhona khona la kwi-MUT radio namhlanje. Sele indaba zenu ze-celebrity news simthole futhi nangokulandelayo ngesonto ezayo. So uma kukhona ombonayo ethi tobe nomuntu omuntu noma enhlotsha umculo womuntu noma enge-fashion enifuna sikhulume ngayo ngiyathatha sizosithola laphaya enkundleni zokuxhumana uLungele Zondi. Ngizosithola nje yonke indawo ukwenzela ukuthi kungabi khona nalilodwa iphutha nayiyodwa indaba enothi ezoseka. Siyabonga kakhulu.
Thank you.
This is an MUT Radio podcast.